tunuulirensi neewuunya nnyo omutonzi obuyinza bwalina eri ebitonde weewuunyisa ennyoni zigera zityobudde kumaliirine zitanula okutegereza awatali agolokosa kiraga amaanyi ge
ensolo oluzaalwa bweti kumabeere manyirawo okuyonga
muline weebuuza ani oyo atendeka naye mukama ddala asobola
asobola
obuyinza bwe bwasukka buli kitonde kyolesa kitiibwa kye naye mukama ddala asobola
asobola
obuyinza bwe bwasukka buli kitonde kyolesa kitiibwa kye ensolo nga nyingi ku ttalo nyeenya n'omutwe amazima langi ze zirina ez'enjawulo n'amabala zisanyusa amaaso engeri gye zizaalamu abaana awatali na muyambi nga tewali gye zanywera kiraga obuyinza bwe
olulimi lwe ziwuliziganya mweyo ne zikola emirimu
labira ku nzige
zitabaala awatali kabaka naye mukama ddala asobola
asobola
obuyinza bwe bwasukka kitonde kyolesa kitiibwa kye naye mukama ddala asobola
asobola
obuyinza bwe bwasukka buli kitonde kyolesa kitiibwa kye byonna birungi naye Katonda omuntu yamusukkulumya yakozesa mikono gye ye n'abumba buli kyetaagisa kyokka kimunyiiza kyekino era kimunakuwaza nnyo nnyo omuntu tasiima bulungi bwe era kyusizza bingi ku mubiri gwe ye yeekaalu ya mukama bwagifudde ekyesittaza omuntu tasiima amwewuunya tekebitegeto byonna bimativu n'ekyo
kifaananyi kyeggwe kyoyonoona Katonda ku nsi lwaki naawe siimako kifaananyi kyeggwe kyoyonoona